revolutionary.
Aznas Music.
Aznas Army. Y'all ready?
DVD on this one. On this one.
Goke she we can pray to God. Vyunzi vya kunikwamisha, I'm trying to dodge. Sasa but when I see it as I'm ready to go. Kama shaba gusa trigger, I'm ready to go. It sound I will kidume chembea. Sneakers na mabawa chiki jeans na prepare. Wanataka ni wasubiri niji unge now man. I would if I could, I swear. So I'm gone, sabu jioni jibanzi chimbo na volenga shots usoni meshika gimbo. The boy got a juice. Lifu mitindo siku baby back shot. Simalizi isi dingo. Nipo mwenge na kimbiza vipi huko. Huku mandalize kikutana na chias ni milipuko. What's up brother K, vipi unilete vituko. I'm cheating the fake, jina loko masumbuko. Fresh all day, kila kitu malipake. I stay strong unopath, baka nipate. Na yuliza kama sio Mungu na uwezo wake. Dogo ngewezaje kufungua hizi pattern.
We band them one kill them rahe. Shabwe chikiribani swahe. Yeah. Nisho nafikia sana leo ni wapa liyariri. Mkoba rap negia topwe kioni yori yariri. Of course timu kuntini sa timu gira quality. Mweni nyana mara sumu zote ni mevomite. Gonna act much cool in front of you. But I awkward down fools when I wear by you. I don't trust them anymore, they never been true. If they change on me, they can change on you too. Focus on your own, I got nothing to lose from you. Believe in that very compact, it's in kigaba formula. Punches are ki higher, so pelesu ni matumla. Too much talented, debi okora ni bashubamu. Kileki ni barabamu. Cheza njia zangu, ni cheza na fikra zangu. Na cheza ndondo kutoka na bebe angu. Champions League inatoka na mama yako. Kinya mwezi leki cheese ni nakuwa baba ako. Squeezy zikwe peshi nipo straight yanko hako. Amna la kusema mnajichenga na kipato. Mnaondekeza uvivu na kupromoti uchoko. Omusha ijata nyata biburendi sentongo. Ama gamba banyaruango bainebi gambo. Orugambo, orugambo. Akalimi akalimi tuliza kamdomo. Sisa tunashobo tunatembea na tobo. Flow safi mikono ye DVD ni omo.
DD 911 mina call police. Nimesha fika pa shetani so I'm kill his bitch. Moro town mabegani now I'm led to speech. Usijeleza apo tani usicheze na sis. Hakuna nani wala nani ananiweza. Useke kichwa we mandonga mima iweza. Izo chuki kifuani na zendekeza. Kita kambele kutembea usaze kuteleza. Nani mafunga kamdo wapija kelele. Mina kuja kama simba moro fandesele. Awa watoto ni wepesi mchele mchele. Maombia kupuliza gesi imani tere. Disrindo mi, misi ishi kwa show. Nilondoka tu nyumbani nkacha pesa zoko. Kilete chuki Sophie, hiwa yes or no. Nikumtani kunga unga misi vya yubi show. Kripao,
young buddy. You know what I know what I mean? Wanasema niko mbele muda, I'm very true dad. Na rap mbaka niwe buda, na saka vuba. Na wangata utadhani rupa, acha ukuda. Respect kwa wanangu chuga, tuende na muda. Na rap madini, hikazi kazini. Nazama chumvini, natema madini, kwani unataka nini? Skiza madini, afuweka umakini. Nipo kazini, na wapa madini, ambayo mnataka nyinyi. Na rap miracle, utama pineapple. Hili soko cool, ina bidhaa kama kariyako. Ebay kari bro, haina kwa geni blow. Usongele kusupa manjoko neshe draw. Kitaka kusku switchi apo tomba po. Wambeni hao masnichu wa kai mbali bro. Hi bro, mini so, misi fai bro. Ni shy bro, chupa ni memka na chai bro. Kizai zai, padre melewa divai bro. Msela leo na nyonga suti tie bro. King tie, nipo high, be the fly boy. Kitu dry, weka mix bread high bro. Natema yai, kama rabu wa Dubai yo. I'm keeping high, ready to fly, butterfly yo. Uslete za koza kuleta, ugataku click click pow. Kama shumaleta, mpunga na bopeta, mido da kick click pow. Mpunga kibao, mide babalao, ntaku click click pow. Click click pow, falao, mido da babalao. You got me nyonga, what's up my man? Is that a maid or stop my man? Yeah, all I still gotta put in power on my future. Dreaming glitchy talk, I'm singing kira booked. Navuja jasho na toka machozi pesa na futa. Nkiwaza skani siladi na tupa shuk. Na saka bushe full mekude town. Mulize mama ndo anajua mini nani. Shakwa dingi sefi netwa baba flani. Nyaza nyoge na wespere kami. Chatusi mamba na nkavuka mtoni ha. I used to sweep in a flow. Nyingi tabu nusu mkabe mako. Lazma naso la simo pende kichoa. Mine game unantabora dini skoli. Za kiatu nipo toka baba so
Naskanga real mabwati wanazani drama. Mnyakusa juu ya ubantu wafu ya ismezi na tema. Mwonisha tingwa savipi unafosi shima. Chocho mkojo savipi unafosi kunya. Kema longa besa biti atakwa distance. I made a run in the street and I made reference. Sisa nona pane shima nkeka distance. Mzigo alogoma kunbeba safe in the business.
Yeah, jifunze kwa na shima kwa na kima. Weka kando zo dharau. Kubwa ni dawa so mtoto kantisha nyau. Napenda nachofanya so penda nachiana nao. Wachacho wamekosa imani ya uamini kwa uwezo wao. Kipewa shima jeshimu kipendwa zaidi ringa. Ganga jigangi panapo janja pakosi mjinga. Ziki kipaji kionesha so gope takipinga. Na navimbo wanafiki napate zaidi ya middle finger. Kitenda kosa sirudi tena. Kichwe na sachi sita jan tena. Lopata zilo chano rudishe class. La wengi wanobobo kile lafu singiza nyasi. Hakini mpele usinito ero. So kila yes thinking any no. Kabla kutenda kwanza tafakari vingine vikali vya tumiza bro. Maisha safari kila mtu anago. Kuku ni kuku la jina jogo. Na wakaba kosi naga mchezo nafanya kazi na minipate do. Yeah. So go pia sara pampana pia kuna faida. Maisha ni sabu rinda mtaji tumia faida. Na ngoma zetu mlipuko katupo al-Qaeda. Na usiulize kusu pesa kuna kazi sio na faida. It's K-Daz Mr. Punisher.
Let's go.
I wanna get my money. So leo wika tuonekani. Tunazunguka tuangani. Trip Abu Dhabi Sudani. Yani kama burudani. Sipo na huku mchongo so kubeti. Niko Aznas kuna michongo na set. Mlinzi Bill yupo kwenye geti. Joe kija huku uneza kufichwa nyeti. Sometime hard kama kiko. Kitu cheki tuko hot. Tuko kwa jiko tunakoroga miko. Kitaka kitonga homi utapigwa fito kwa dimpo. We need dollar millionaire. Money talk wezi kuongea. Wambie wambea. Pesa ndo sabuni ya roho jamaa wezi kuongea. It's simple. It's very muro.
Tosi. Skia, to all them haters who they wish me to stuck and I keep moving. Tetra kana bees, kana undugu nako Snoopy. Life unkama movies, kema ujuzi. Blessings in a city, najuliza mini yupi. Once upon a time, they don't believe in us. I used to play, I used to say, God I'm recognized. Chuki na upendos, we na kipimo bus. Kiki na scandals, ina tomorrow lies. Sheku umwa kinoma, nasikuwa na panado. Life will equal tight, nilipona, nasikunyo dawa bro. Mitana yotoka, ungetoka, wonge pagawa so. Guess ya kuna watu mezungukwa na madinaso. Sikuwa na noti, sikuwa na buku. Sikuwa na shati jipya, nikuwa na shati langu kuku. Way back, sayo na force mpate buku. Ruti za miguwa dina miss tukutuku. Way back, once upon a time. Sheko loko kiasi mtani mboga mbinde. Yanu na misi nyama kiasi kwamba unatamani hapo nyumbani kukwa chinju.
Hey, said the man, the African ambassador. Listen, niko chimbo na jipanga na jiweka sawa. Siko single, snipe number, sijapaka dawa. Fighter kapagawa, bado niko sawa. Tighter kama kawa, sijakata power. Siwezi kuwa chawa, kila minute ina count kwenye life yangu. Sio rahisi kuniwini kaso type yangu. Sini ataku siusika kwenye fight yangu. Ukiwa waki sitakupa hii mic yangu. Huwezi pata hata like yangu. Niko site na ni site yangu. Hii ni chance yangu, iko wazi. Siko radhi na sitaruhusu kanifanya kama ngazi. 99% naweka effort kwenye kazi. Only 1% na refresh baada kazi. Ni kazi juu ya kazi. Kila siku niko fight. Kata sim niko site. Washa sim paka night. Muda mwingi niko bati. Sina muda wa kupati. Ili future iwe bright. Sichezi na wakati. Ratiba iko tight. Mafanikio huwa hayaji kibahati. Ni mipango na malengo. Sipotezi muda na warembo. Niko safi kila engo. Nathamini kila lengo. Nisipo kwepo kuna pengo. Sitaki gari bila mjengo. Sio mtu wa maneno, ni mtu wa vitendo. Kila kitu na kihendo. Chuki naifukia kwa upendo.